kharashka waxbarashada. Kharashka waxbarashada waxa ay ku xiran tahay hadba koorsada aad iibsanaysid. Arrimahaas oo dhammaystiranna waxaad kala xiriiri kartaa maamulka markaska, lambarka telefoonka, iyo xilliga la wacayo ka eeg qaybta buuggan ee arrinta ka hadlaysa. Fiiro gaar ah oo ku saabsan kharashka. Kharashka waxbarashada waxaa la bixinayaa horraanta bil walba 1-7 inta u dhaxaysa. Xilliga haddii la dhaafo, maamulka waxa uu xaq buuxa u leeyahay inuu la xidhiidho waalidka ardayga una codsado xuquuqda lagu leeyahay. Haddii ay dhacdo in waalidka uu sidaa caado ka dhigto amaba uu gebi ahaan bixin waayo, maamulka waxa uu xaq u leeyahay in ardayga waxbarashada laga joojiyo haddaanay heshiis hore jirin. Kharashka waxbarashada bixintiisu waa 10 bilood ee ay waxbarashadu socoto, bisha 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26 sannad walba. Ardayga hadduu madarasada uu ka tirsan yahay oo uu xubin buuxda ka yahay, waa in la bixiyaa kharashkiisa, ha joogo ama safar ha ku maqnaado ama cillad kale ha jirto. Kharashka waxbarashada gorgortan ma lahan. Xilliga uu ardaygu ku soo biiray lama eegayo, ma bisha bilowgeeda, dhexdeeda ama dhammaadkeeda. Wuxuuse waalidku xaq u leeyahay inuu ilmihiisa diiwaan geliyo bisha dhexdeeda ama dhammaadkeeda, balse uu bilaabo bisha kale ee soo socota 1-7.